ururada dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo magaalada Baydhabo waliba ka daafrana barnaamijka wacyigelinta iyo isdhexgalka dhalinyarada Koonfur Galbeed kaasoo saas oo kale la ka qabado doona degmooyinka Baraawe, Afgooye iyo Marka waliba daafarka kulanka uu qayb galay hanu kumide masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed masuuliyiinta gobolka degmada iyo qaybo shaldumay bulshada aan koran wayba goobta ujeedka langobada kulanka iyo muhiimada lagu lahayd barnaamijka ku hadalay hoggaamiyaha ururka SWSYC Abdi Jibriil
oo walay baksab sinyaa waa igirin iyo meel raais walay bakshagay doona nibada sida dhalinyarada meel raas boolki 75 dhalinyaro ee walay bakoyna marna community ka kooyaan marna walay waaye guud ahaan dalka geek walay waaye population ka markii la sheegay 75 dhalinyaro marka saas dartay uu noomeeray guud ahaan uu taageero ka helaana mashruuc oo creative ama baro oo support gareys USA ee sidii borko bisin ka araga haytan waliba mashruuc uu ka shaqeey doonaa magaalada Baydhabo caasimadda Kumeer Galka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed sidoo kale waliba ka shaqeey doonaa magaalada caasimadda dowlad Koonfur Galbeed Baraw sidoo kale waliba ka shaqeey doonaa magaalada Marka ee caasimadda gobolka Shabeelada Hoose sidoo kale waliba ka shaqeeyo degmada Afgooye ee yana ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waliba nasiib aan weel dhaadan dhalinyarada gobolka Shabeelada Hoose ee guud ahaan dhalinyarada magaalada Baydhabo in mashruuc ugu fursad aan helin ee sidoo kale mashruuc waliba ka shaqeeyo doona maamul goboleed ee Puntland Jubaland Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed nasiib waliba aan weel dhaadan hadii aan ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed ee South West Youth Council ama SWSYC waliba fursad aan helnay ee mashruuc waliba bilaawday December ha bilaawday ee tartanjay waliba ku guuleysinayaan isla billi hadal hadhaafay 20 shee
tanka kala ahana kumid ee masuuliyiinta oo qayb galay barnaamijka wacyigelinta iyo isdhexgalka dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo hadhawayeen daafurka barnaamijku
hay'adaha taabagaliyahay oo mashruuc uu taageeray ee eedan mahsinin ee mar walba mahadnaqaana Koonfur Galbeed dhanki irbada walamada sheenow waan hadhawayeen ee saaso kale ururka guuleysiday ee Abdi Jibriil hoggaamiyaha uu meelana ee horan soo toonaagsan
ururka dhalinyarada ee isdhexgal bulsho iyo meel raayso baro am baran ee oo meel raay wax barasho ku saabsan ku shaqeeyahay geekana goobroku ana in meel raayso landaa fura walillana meel raayso eediyadan ma santin sharafalatin meelis hadda ku wadan ku sii wada
anas qoyaan banoona la dheela ciyaar saaxiibtana ma la sameey wali meel ku hoysay nabad lanki geega is banoona la dheelan barre in is dilan adkaada marka saaxiibnagaasan adiga lan ku sugee yeedana meel raayso yana mashruuc qayb ku eeta hadii la eeyadan ma hasintin
wali diyaarannana ay dalala ideeba digmidan bay dhawa ena leeturko BM wada wali diyaarannana in si oo meel raayso ena shuruudan aan han dhawayna waan la shaqeyna marka way rajaynaa in oo een mashruucana dhaxal galnaado doona een dhorsina ku dibnada wal tarshey meel raayis ee way rajaynaa in haban ka doona hadii la yaraa lagu nagada
ee waa ku amaanaya dadalkooda anagana ka wasaaradda dhalinyarada ciyaar ahaan waxaan u taaganahay inaan garab siino ee dhinac istaagno xoog saarno si dhalinyaradeena aan u dhirigelin lahayn wacyi gelin lahayn ee dhalinyarada asaagooda ee maamulada kale ka jirna ay ugu dhex muuqan lahaayeen ee fursadaha la siinayo uga faa'iideysan lahayn aad iyo aad u mahadsan waqtigeeda kuma sii dheereynaayo shuruucan iyo barnaamijkan oo hay'adda USAID maalgelinayso ee raayidana ugu mahadcelineyna kuwan iyo kuwa ka badan waxa rajaynaynaa inay yimaadaan aad iyo aad u mahadsan tihiin
mashruucun yaa waliba ku shaqeeyay doona degmooyinka shale Baydhabo Baraawe Marka iyo saaso kale Afgooye